kukuletela maluba chila vushiku ati ekukulanga ichite mwiku iyo nakalia nshiri mwa umeulia baby uwa kukutwala auti mukulia ati ekukulanga malafu iyo nakalia ichite mwiko chandine baby tachishitwa nolupia nakalia amaluba nefiuma filapwa chikashala sungo mukoshe ubulungu tabwafya akalimu minwe eko besera nangu venga tuseka ichikalamba ni nsansa Chitemu iko chandike cha belela na papata wimfumia mwechi mwela wilarela wibi kamano kuliba motoka nangu tatu kwete wimbutuka ukuchangila te kufika te kanyafe tukakwata kabilino kushuka walishuka walikwato mulumyo ushikubepa inchito ya ndini wembo Nangu wafuma poni wempembela Sungo mukoshi ubulungu tawafya Akalimu minwe eko beseba Nangu venga tuseka
Say